falaini. Sitaki kitu, sitaki chochote. Nataka mapenzi kama soivu danizika. Sikumwi kitu, sikumwi chochote. Na umwa mapenzi jama mweze nimeridhika. Na bado akinipa na nipa, na kuna siku tunapa funo afunika, atunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Napewa vitamu huku, kuna udambwe dambwe huku, mambwe mbwe nyingi mambo kibao. Na tena mwezenu huku, nimejawa na shauku, natamani avuke huku tufike kwao. Mina ye kitambo, tushamshinda shetani, na mambo ya kwetu ya ndani, hayatoki nje ni ya ndani kwa ndani. Nipa mambo sochi ni kitandani, na tukigomba na kwa ndani, haya toki nje ya nesha kitandani. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me?